yanje vire mamayo
mamayo
we mwana uletasha isongera irakalipa
irakalipa
wa kwensho mushiku mamutashe le wacha atimayo mwalilandire nalatasha shani lelo watide we mwana sungo mukoshi ube ubulugu tabwashuba ichinde mwalisosele natotela Naine kulelelo Fundo mwana kufikapo
Ayo
wande mwani figapo
Tamashireko
Eicho, this is why I sing this song Natotela Mayo natotela Natotela Wachiti mwiko chose cho wabombeshe Natotela Kwa wandi Shakala boko na afuma Shakalu vye ineshida Wiba vya shivandi Navalu kwa wandi Shakala boko na afuma Shakalu vye ineshida Elole sana mpela Elole sana mpala Shakala boko na afuma Shakalu vye ineshida Elole sana Natotela Mayo natotela Natotela Wachiti mwiko chose cho wabombeshe Natotela Mayo natotela Natotela Wachiti mwiko chose cho wabombeshe Natotela
Zedba.net.